Sala lena tsatsi la pirima meriti ya bosigo itsile ba bantu sitseng ba tsamaile etla morena o sale.
Namaswe.